tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere noga e jitti lewro avril hitan 2025 yam de sappo e jitti yabilike silmay chapan nay joyi maison de la presse bamako do jitti non on kabaruji de kikede hande woni alisi se kanko ajratu trawle wonto boggi jande do kawrtal maw do fa jewoto nur gal sariya mo parti politique en be jodi do mudum le leedi amen di o ka golleji mudum fuddi bete hande bamako do fana mudum yo fa jewoto golleji kulta di le region haji amen din dongu hitan hikka o do waran wadde bonandana antu kam ngardo bete ham kam modo ngardo bete altiner hande bo makodo o kan wada so yimbe hewbe landondira hore mu en fewde majjum sabi dum latike sababu tacchude lawi kewdi yowtere amem zoom sur nyalam hande o min kalam hala yimbe nawtortobe no jabbitiri kulleji gumbel wobbe be kanyu en ka abada landinaaki sodde dum sakira dum sembe kabaruji dum jogani on kikid hande bismillah modon hedaade dum kawrtal mawdo pawido e yewtagol nuygal sariya mo parti politique en be jodi do mudum le leedi amendi le nyalawmo hande o ka golleji mudum fuddi altinere noga e jitti lewru avril hitan 2025 bamako do yimbel hewbe iwri le tatteji non yimbel hewbe iwri le region aji sappo e jeenay leedi amendi kejaabe leedel jananɗe kanyum en yimbel chapannay e jeenay mo woni ngarbe hawrude hemmele balde didi beedo yimbel waram ƴewtaade yim ko yubbina e le region aji amendi fa hollita hono fu parti politique embe warta fa tawrele leedi amendi ele ko warta ko Musa Malisi soko ana wonno tono golleji de fuddata ne anni ko hebani am do majjundo fetan modu sama soko sita sidibe
ngallo kawtal bibe leedi ndi yewkir do jewtagol yilaji batuji rezongaji nyalade sappo e jeegom sappo jeddi avril sidiki kulubali o tendino woto ministere ko ni do jewtagol politikaku memi fandaji dido to tondra laklaji di
sa yi ce matin
ana tirsino hanne bete me hollita delegue en parti politique din hajleji amen ba maadi fotata kasin dabriji mawdi handi fiere to balden fu yalla wiitu gon charte balle parti politique an hebal lawol dum wonko me holliti hannen balle parti politique fu ko tawado kan e jama fu e damudun
l'ensemble des forces vives de la nation
herbembe iwri pelle rewbe hayebe hejabe fina tawaji dinaji e kanye be tiagal leedindi be fufu beltan ke di do to tundal haklaji di lamkobe landini
ke sa so grand petit un parti c'est un
first parti politique ana famdi ma ana momni ko hedde tan walle parti politique gafa handen David an fiede yalla de balle parti politique buite walle parti politique fe goto salakin buite gon de balle parti politique ga hono da han buitirede dum won lamdi wattedi ana wattawede handen be warabe pusa balle parti politique fe damudun ma tiagal mudun be buitrande sedan sedan o anya fe goto mudun wawa bamede tiagan horebe leedni
les autorités actuelles
balle politique kewde chaliki wardi e kawrtal gal ane majje initiative parti politique relecteur charte mo e mudun na hawruti ko warta temdere balle politique ngal do gubal ndarri lam ko be ngotude fe dido imadraji di
dido kabaruji fu wana hebe do beme ande todo hello amen Facebook na do compte X ngallure bamako ne top modo wadi mudum altinere hamde godo topo kalatike sababu tacure lawi kewdi le ngallure nde nanude ndiyam e le dede kewde du bamako do lawol euro ngol jeli bugu yaade muri babu fa nanga lawol kulikuru ka yimbe le hewbe kanyum e wonno dar no be tom nalo ma hande o sabi ndiyam dam majjini lawol ngol e hore latike wajibe juude yimbe le hewbe kanyum en du tewtude nokku goddo wa yaltirde yalla na hewta ngallure ne bedo yimbe kanyum en kam kaltondiri e mu em julet kulibali wonko be bidum anni ko o hebani em do majjundo fetam modo sama seku
sira kon digale no sanna ko floire
dato ngol do tacchama kam goto tan hadi o do pon o nawtrede ne nokku lycée coronso ti e yawtude o do nokku yade le ngaldure tane golle jidi pudda jati no haniri tan no hani dabar hebene di do nokku jidi warata ler goto mi ngadi ni jilto le ngaldurande tane yo wat mo ngata fi hakunde do e kulkuru ni mila wide be kani fende dum dabar no yawi dum o jati na tal fargasa den no hani gila joni fi dabareji yalla e wattu go jidi ne mo ya hebene ya waraji dar kinibe di do golle jidi sartude gila jeni fonsu jimudi yelen jam don na hebano jabbi anda fu fono min ngata yalla yottade do min jata
ilale lewru korka moblaji modi kewdi kebbintede fa jabbito ana dari le keri le hakune leedi amendi e leede godde kasam do latke sababu do do dabere ka dun yo sabi ko anniyaji kesi di gouvernement leedi amendi bammi ko nawri bangal donugol dido moblaji le leedi amendi go o lewru avril bettindo sika so fanjo tora le ngalluje modde kiddide le leedi amendi dum latke sababu beydude to choggu kulle nyamitede hono avocat le ko fa yetto cheke kan ko nande mudum yimbel dorboto dido moblaji kan en ka ana narda kan ko be leedi amendi watna dum en nema muya fa kiben famtar anni ko asidu kanti kan ke jabi am ngombe le dido nokkule hebani am do majjum do festan Omar Wagelo modus sita sidibi
kuri kerol hakkune mali kanye e Burkina Faso moblaji mawdi kanye dorbotobe fu an dari ton be bi ko lati sababu mudum sariyaji bamadi wotto jono le leedi mali ndi be kali chadele ko be jogi ton nyaloma hande no
ami kuri yoro mun na securite fu
ton woni genni kuri do deccere wala mede loni bidde dabaji le moblaji amen tuudi leedi bene ana hocci bamako me wawa jipnade ga men me won sima kam ana wonde tobde gidile julene mede on nuku goto
selen tamana adwan fo biamia
sigaso do holli tawir moblaji kewdi kany en dari ton dun latik sababu so choggu kudde godda no gonde ngabbu ton misal avocat kany fa yotto yo lok
gele dura avocat
avocat ana tidi watti joni aran non med heba dum teme nay nay ga joni dun ciotte fa ujnere nadde fo ana udda dun natik sabe hannen avocat amen boni kan e barantani amen nanan mudum choggu avocat ngabbi sanne mi sodi din joni debbe sappo aran non med heba hono mudum budnoge yade chapantati
drome bisaba nyonanu
do bomo ko do dubbe mi cioggu cieke ngabbi kilo ko wono sottede but temdre chapande nay dun yehi fa but temedide chapande joyi
mahina ana le cercle buffalo be pesugol tom suka be pikri mo noddirta R20M fa sokono dum em iwde nyaw bubal o ka golleji mudum fuddi tom bete hande micintinde tam wiide mahina ana le hakkunde cercling aji sappo e jeenay gondi le ordo region pikri o ka ana wodani suka be dum be bomata joya dubi lebbi joyaade lebbi chapantati e jeegom suka be ko warta wujinaaji sappo e jeenay temed en nay chapan joy e jeegom odo pikri wodan sappo lewru mars bettindo monsieur m janginobe temdere chapan joy e didom le region menaka kam en wonno be jottakino le region o joddi mabbe do gouverneur region o tacci dum lewru chagal majjum yimbe hewbe hakkun mabbe kam en ka yottikele on do nokku won wobbe kase gondube tewtude di worde el ana yottoto won gondube kam en dudo laawi el lan hewa hewtude on do nokku le nyaloma hande o ka chapan jeenay e nayam hakkun mabbe kam en du hewbi hewtude on do nokku hay ko joddidum em sindina ko sindano ko do immi nama wasama sumaila kanyum yo goto wasama sumaila wonko kejado amen gondo ton don Muhammad ag Issa Faitan landondiri e mum noddirta tom dum woni wasama sumaila wonko o wi dum do Faitan sita sidibe
vraiment moi comme je vois vraiment
medam mina wargon e musule en nafa amen sanne sabe ciuri classique jamana outil modon fa wala sedan wargon e musule handen ana nato sabe ciuri classique kew antun ana uddino heba udditede sawi musule wala tonno aran me weltinga fa wala sedan handen e wargon e musule sabe imminan tidala mawdo tawado gaon festa fa handen musule men fu warde ga hebe yottido handen be darogom ana mata sanne me nafa amen fa wala sedan sabe heba be jangina suka be wonbe gaabe
ce qui sont venus quand même servent à quelque chose
Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e leede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
kaki kisi bangal ande kesede le leedi amendi bom noddirta intelligence artificielle ka yimbe waa yaade ciagal mudum feele nyaloma hande o fa tawta andude su tawi ko yeltinte ko yo gongana lu su tawi pene yimbe wobbe kanyum en ka ana nawtoro dum fa no yabbitir sanne draman mayga kanyum ka wonko hebani en do majjum kede sita sidibe
man singani kesi anton ko noddirta iya ko waa wadde kulleji kewdi le mudun sa faami tan ko noddirta gpt do ana jogi semme sanne sabe golle mudu ana yaabi dudi waa winide bata ki ne yawri pama fotoji yeda kongi fotade video ngaji nanal mudun honen neddo jaati moyirdo natiro fa hande di mansi ganji kesido beme ande an wa mujjinde foto ngaji kaawinidi famila jaati honen neddo ko mujjinno honen di foto ngaji handen wonko yimbe hewdo atta do beme ande den heba majnurde jamaare honen misali ko nodirte iya mijo journée di anawa bamne misaliji kewde e di photoji le sacre joni de bem ande ana puti hono di photoji ko noddirte jibli di yo kulleji tan nasadi to di mansingaji bem ande kesi ko noddirte iya e nanal mudun dum gonga jati di kulleji bem ande kesse hebi sem nyolman handen ga ana teodra jamare tinna watta hajile honene fenyirra di kulleji le bem ande de sabi din wa natade sabe yedde kabaruji peneji fatade kasin hewne jamare bonalaji e nanal mudun hono misali jati kulle yedetedi to o mansing keso ko noddirte iya
wamo anduno hakkune modom nawtirtodo no yabbitiri kulantireji yimbe wobbe kanyun ka abada watta imadara do na dutinnar fe hunde fa tawtana dum hore mudum na ha yewtere amen zoom sur nyalo mo hande o ka wamo memi hala mudum muhammad mosa agma haa wonko hebani em do majjum anni ko sita sidibe fewuni en do hen
Ismael yo neddo goto yiddo naftirade fi janam kanko ka dendi ko goto noddirto Isa kambe wondi suudu wotur kanyun ana jogi neban modon wujetedan latkolo modon fatata kaddule de wattata nanal modon kanyun tan sorta dun ga kanko Ismael kanko bur naftirade dun dum fatata felleru wotur kanko Isa o soodi latkolo goto ko yata o nya didi ga cagal yontere wotere tan Isa mati latkolo on timmi peppo harbi tan o metta o e Allah manen du futti mata o yaltile suudu tan o hawri e dendi ko noddirto Ismael on lamdi dun o yalla ande ya lotirto latkolo na ya wujeto Ismael harbitan jabimo e mani e miloma butlar latkolo goto ana ware bargo do wolturna buten pamaringel so dabbalde nyennengi an andi ni wawa jabbade jonte didi kanko Ismael hono makko debbo ana wodi noddirato Fatu kanyun kan e mon mudun debbo Arkia waldata la suudu wotru kanko Arkia kaddule makko latkolo makko sabunde makko e masriji makko fu kanko Fatu pamata do ana watta gafe sabunde bu temder o wawa sodde gidrabe hedatobe ana tirsi sanne neddo loto lalno fa moja gana tirsi du tabe a sodo di kulleje nanan mudun
sika wala hin fe ta sidibe ha sakrabe kidibe andodon kaddete kabaruji amen de kikide hande hono no andirdon ono bayo hollitide em ko woni himmeji modon adu hakkilaji modon bangal no golliji amen di yartade odo numero o ngadan chapan jiddi e jeegon chapan jeena e jitti chapan joy e jeegon chapan joy e jeegom no noddudo odo numero ka fu ando min ngadan ko min e woni e bawdi amen fu yallam keba hunchande hore ko woni himmeji modon odo journal kan e magazine ngalo jukita jom odo fu no bay hiltare no mere mere do gollirgal amen gal min noddirta ko no fuuni o ngadan 3732 e mere mere no ga fandi ka fu na taw do bu noga credit telephone mo do fandi afi no re sare yotira man wala jukitaado salam yotira amen magazine nyalom hande o ana yowi e do ko be noddirta redevabilité dum woni ko cuuba be kanyum en mu haani haltande yimbel be cuubi dum en be bangal golliji ko wattale commune ngaji mu en di Umar Waygalo kanyum landini dum anni ko kanko e mi e hore mi pewn em do hem kireja
ko be noddirta redevabilité ko hitande fu watna be ngadan dum yeso hono yimbe be laamibe non dum waddete le commune nayobo do pamako do kanko siaka alassini kamara kanko laami feddinde noddete delegation spéciale le commune nayobo do pamako do kedden no mo hollitir wiido be ngadirta o don golle
so a ewi kebe suudum neri o ko heewi e mudum fu yimbe kanyum en jaati woni ittobe kalsi majjum kebe suudum neri ndi fu mo laamu leydi ndi hokki dum dan do yimbel kanyum en woni ngadentebe moddere mudum wajibi e juude amen be kumpintine fewde e majjum be andine du hoto kalsi o natta yimbel heewbe kambe faabede womtum be mi kumpintinta
honno komi nayobono idum wada nokkule kewde le leydi mi den di nara sukabe jokol wonbe tombe kolliti wi himmeji mudi ana kuncene hore sanne non kanko no dotte Modou Bo Keita lamido sukabe jokol wonbe tombe o hollitiri wiide
surtout la jeunesse la
hayabe uri fu ko wodani men minen hore hani haltenede golleji fu pawide nyibugol na do darnude ko boya sanne ko sun merindu kan e gollidibe mudum filtini bilirle nara be mu intini do fagasi lumo wongo kasento yimbe wawi yaade lawi do mi kebi dido golleji gondudu wade jondi fu darnu mudum ana wawi matade san do yirvera nokko
local
bankasi li lamu banyagara fedde conseil de cercle hinde wonde tonde du wi an wadanno do hitande fuf non kanko noddete Amadou Yaro lamino de do fedde kiddo hollitir wi do halidu no mo gollirta o do golle
do ima daraji di mekani timinde fewde en denagu ittado le majjum kal haran denagu ne fu halam hala yimbe fu golle amen minen kayo haltande no gollirdi di golleji mu em nawri bangal majjum yel kambe du ebe kebo andude hodum han wadede fa nokko o yerwa yimbel be dum wadente be du haltene hodum heba wadede
wande pomoko fangarda yoro so kanye sikaso yimbele yobobe don usuruji mudden be kolliti wi wajibi sina be ngada dum non watta so pama do jawlele mudden de njata
la population lambda
yimbe helbe kanyu en do ana wada imma daraji fa fa bo meri ngaji di ana hani ko meri odo haltana jamande kalsiji mu em di hawrintinta di hodum gollirta lampaji fa to usuruji nangete di hodum wadirte meriji di fu ana hani ko yewto dum hitane fu bande lewru juillet yaal septembre be kaltana dum yimbe al chubbi bebe nga wana wajibe juude fe ko to mabbe ka wadde dum
sekille fas
watna be kala ko gollido beeda holare hakkunde laami be kanye laama be non kanko noddirte do madam samake fatoumata astra wore o holli tiri wite o dum latto sababu du sobe njoba usuruji mabbe
so yimbe al be laami be andinaka lampaji fayoto usuruji nangitede juude mu en di hodum gollirte kolol wawa warde hakkunde mabbe fi haltande be ko wondi wadade ko tam watta so kolol haddo hakkunde mabbe yimbel be chubibe
o do andan do kabaru lamu lobbo holliti wiide seriyaji jati kolliti tawide be do yimbel wotnaabe wajibi sina kala ko gollata kanye do ngattata jawlele de
chubabe wajibe juude mu em haltande yimbel chubibe dum em be golliji ko wondi wadde nugal seriya mo chuudi meriji de joodi do mudum hitan 2023 le tobbere mudum teme didi nogay didi holliti dum ko jamande haltante ko ana hono golliji de wurdi yarde hodo wondi gollede gollirdi gondi dondi golliji mudum yo hodo
mi citene wiido o do gollo so be gadna dum ko buri fu nafude jamarde dum haltete ton